Manda Mr. Midundo.
Attention to the Nesma.
Chafu kimu. Blend the grace up. What you to about ya? Chapat, inaliwa cat, mnajua chapati lazima ukuwe shat. Wena mikono wekisha ungie cat, unaguzaguza kuifendi chapati. Usiwe na pupa kwenye chapati, mdogo mdogo unaingia ka. Kavipi kucha imege chapati, unadamate kuimeza chapati. Kucha imege chapati, unadamate kuimeza chapati. Kavipi kucha imege chapati, unadamate kuimeza chapati. Kavipi utamo chapati, leona chapati, kamata chapati. Kuoku chapati kwa za utama chapati. Kuoku chapati, weza chapati. Kuoku, kuhuni ligo malike pigwa kwenye pati. Haina kupuwane kama tie chapati mama. Ligo malike pigwa kwenye pati. Haina kupuwane kama tie chapati. Watabata ligo malike pigwa kwenye pati. Haina kupuwane kama tie chapati mama. Ligo malike pigwa kwenye pati. Haina kupuwane kama tie chapati. Kavepe kula chapati, wakula chapati. Kama duwane kama tie chapati. Kavepe kula chapati, wakula chapati. Come on, you only come at your chapat. When I travel in a penta, chapa, oh, like you don't a penta, chapa, when I want to go on a penta, chapa, when I tabat and a penta. Kamadula, siwezi kupoa mena kama dachula mama. Mimi laja kwenye show kamadula, siwezi kupoa mena kama dachu. Watabata kama da chapat, hadene chapat, kwa uku chapat. Kama da chapat, kwa nasuma e chapat. Kama da chapat, kwa uku chapat. Kwa uku chapat, kwa zawe bobu chapat. Kwa uku chapat, fute chapat. Waiba chapat, kwa za kwa uku chapat. Temeke chapat, kwa uku chapat. Kula chapat. Chefu kino kikosu juwe. Watoto wa chabata mamboy. Watoto wa vigweta mamboy. Watoto wa busa mamboy. Fujo kwa mkwesu kisi. Watoto wa pesi quality. Tuende msea takatifu hapa mawe. Championi kilo seveshi na seta kichwa moshi. Championi fokia, suma mshensi. FC Tom sile bloken. Tuende hapa msea toz baba kefi. Beni taiga ndunda mesh na sitia. Enikiwa na mantia, kana wawida, ndudu. Shanky Supplier.com.
Thank you, supplier. Hey, supplier.
pani mapilau isake pamala sanyege chuma geton chanki chabori salu kresi defa mkua fetizwe skoba kiboko minampa nampa
the best quality.